introducing Median. Ogae, 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 nitakuimbia, Oga nitakuchezea. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, the flow, the flow. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, Ogae. Na roho yangu, Ogae, nitakuimbia. You pretty lago has made my life so fly, yeah. My heart beats for you, oh yeah. My soul sings for you, oh yeah. My heart beats for you, oh yeah. My soul sings for you, oh yeah. Mimi na wewe, baba milele na we. Si kwa chika mwe, mimi nda kuwa sifa. I've been waiting to tell you this, kwamba mina kupenda. I know you go be my strength, I know you go be my love. Ogae, Ogae, nitakuimbia, Oga nitakuchezea. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, the flow, the flow. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, Ogae.
Murphy, I'm not blessed every day, so you better declare any day. I do sing, but I change, I do rap, make a page. We serve our Lord, we pray to God. We clean our hearts, we praise the Lord. Man, do praise him, he'll make you grow. Everything you do will always glow. Everybody possible, just believe it, bro. He speed it out, he can't do it slow. Tell him at boy shout, now here we go. High level praising my belly pillow. We did this gospel, man, and people walk. We did this gospel, man, and people talk. We did this gospel, can't stop and shock. For sure, gospel, nothing to blow.
He should rise on the drop.
Yes. Ogae, Ogae, nitakuimbia, Oga nitakuchezea. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, the flow, the flow. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, Ogae.
Natamani kuwa nawe siku zote, awe nami nami niwe wake. Kitabu cha mapenzi mtela wangu, Yesu ndiye mpenzi mzabibu. Neno lake mpoke musipote, anyeche kwenye baraka tele. Usije sema hukuambiwa mapema, ile takupendeza chake Mola. Mwenzangu ni nara kwa kumpata, sogea, sogea kwake. Sogea, sogea kwake.
Ogae, Ogae, nitakuimbia, Oga nitakuchezea. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, the flow, the flow. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, Ogae.
Nampenda na nipenda bwana amenipanda yenye amepanga, kuna kumpinga ndio maana ninaimba. Najua nitatamba ta kutumia kayamba, jina lake kulitangaza kuwa yote anaweza. Barani Afrika ata Uingereza, popote popote Ufaransa, neno kulifunza kama nabii Prophet Musa, elimu lishike kabisa. Na kuingia kwa kanisa bila kupoteza hata saa, kwa anasa eti za kisasa. Nafungua ukurasa, kuna muadhara kama za pombe, busaa, sigara, wanga wakiwanga kukuganga muadhara. Ndugu dada ukiwa naye hakuna asara, kwa hii mazingira ametuzingira. Tunafaa tumshukuru siku zote, ametupa nuru ya kudumu na nguvu.
Ogae, Ogae, nitakuimbia, Oga nitakuchezea. You make me dego, dego, dego. You make me the flow, the flow, the flow. You make me dego, dego.